Noma Jamu asali kuchonga mzinga Kidiboy mfalme
Lady Hack Production
Peremene Nipe peremene Napenda peremene Nde, nde, nde Kipe na jo Moyo na wa mami Shine, shine, mbula ko line, line Kuja uwe mine, mine Siku ya valentine Unondowe pain, pain Siku ya valentine Unondowe pain, pain Nite mfalme, nikuite malikia Ujue wewe, kwangu ndiwe malia Kipela tu, moyo na wa mami Twende chachi mama nifungue switch Twende kwa beach nikufunze mech Twende kwa beach nikufunze mech Nite mfalme nikuite malikia Ujue wewe kwangu ndiwe malia Kipe nacho moyo na wa mami Peremende sura yako marina wa mami Yeah.